It's Miracle on the Beat.
Mama Samia chagula wengi, na tena kipenzi cha watu. Umefanya mengi tena mazuri, sisi wananchi tunakukubali. Mama Samia chagula wengi, na tena kipenzi cha watu. Umefanya mengi tena mazuri, sisi wananchi tunakukubali. Mama Samia huyo mkombozi wetu huyo. Mama Samia huyo kipenzi cha watu. Mama Samia huyo mkombozi wetu huyo. Mama Samia huyo kipenzi cha watu.
Ana meremeta, ana mereme. Mama Samia ana mereme, ana mereme. Mama Samia ana mereme, ana mereme. Mama Samia ana mereme, ana mereme.
Aya yelele 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 yelele. Chu chu chu.
Hey.
Sema tasubiri sana na bado.
Mama mata subiri sana na bado.
Wata subiri sana na bado.
Mama Masamia wata subiri sana na bado.
Wata subiri sana na bado.
Mama tasubiri sana na bado.
Nampenda Mama Samia shabiki wa kweli, wala sitomtenga, mimi shabiki wa kweli.
Nampenda Mama Samia shabiki wa kweli, sitomtenga, mimi shabiki wa kweli.
Mama Samia chagula wengi, na tena kipenzi cha watu. Umefanya mengi tena mazuri, sisi wananchi tunakukubali. Mama Samia chagula wengi, na tena kipenzi cha watu. Umefanya mengi tena mazuri, sisi wananchi tunakukubali.
Akina baba
Samia,
akina mama
Samia,
wazee
Samia,
vijana
Samia,
tunampenda
Samia.
Hakuna kama
Samia,
boda boda
Samia, Samia,
na walimu
Samia,
tunampenda
Samia.
Hakuna kama
Samia, 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 Samia.
Watasubiri sana na bado. Wapinzani watasubiri sana na bado.
Oh, 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 Mama Samia huyo.
Hey, Mama Samia huyo.
Oh, 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 Mama Samia huyo.
Oh, 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 Mama Samia.
Napiwa kama kawa kama dawa.
Asema pigia makofi, pigia makofi. Wapigia makofi tafadhali. Asema nani asopenda, asopenda. Ana nani asopenda, nani asopenda. Asema nani asopenda.
Poli 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 la bombola. Poli 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 la bombola.
Penda Mama Samia mishabiki wa kweli, wala sito kutenga, ni mishabiki wa kweli.
Napenda Mama Samia mshabiki wa kweli, sito mtenga, ni mishabiki wa kweli.
Twende minaogopa kutukana, minaogopa. Minaogopa kutukana, minaogopa. Kwanza kuna watoto hapa, kuna wakubwa hapa. Tumchague nani?
Samia.
Tumchague nani?
Samia.
Tumchague nani?
Samia.
Twende chu 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 chu. Twende peperusha bendera, zungusha bendera. Peperusha bendera, zungusha bendera.
Unaambiwa yuko niaba wewe.